Linda pheza mozi ekhaye mwendi Yesu amene anapachikidwa pamtanda kundipulumutsa ine ndiye yekha wanga mbuye ndayenda enda kufuna ye mwe angani konde ndapheza mozi ekhaye Pachikidwa pamtanda kundipulumutsa ine ndiye kawanga